download kupitia smokemziki.com.
I feel your money, please. Toka moyoni, jene chaloni. Nimebarikiwa, metoa chini. Kanipa thamani, jawai ni ajami. Nimebarikiwa. I feel peace in my heart, toka nipo kwa nawe. Ninalinga nkwa nawe, ninanavimba nkwa nawe. I feel peace in my heart, toka nipo kwa nawe. Ninalinga nkwa nawe, ninanavimba nkwa nawe. Since I saw your face, English figure, shape on by my pure smidge. No tattoo, no ganja, no cigar. A roof perfume, chumba nini tiba. Mama mi, mama mi, mama mia. Mene shika pengine shonya. Baby mi, mama ni moyonya. Nyamani, nyamani.
Smokemziki.com.